way he did it. Nilisha pigwa chaga kibuti ni kala blue tick mini kamuti shuka sivuti msose uvuki niko na scooty in my head bills nyingi simu aziti hazitiki sisaidiki sifurukuti maututi niliona futi kana dead maisha parade wakate mikono ujuzu tabaki kwa head I'm fucking ahead of time sun involve majira nasoma kwa head in my head sikumbuki bed mpaka nikiwa na bed mawazo yangu nageuza bazwa nilipe cash nikachonge bed plani ni nyingi kwa head washikaji nguvu mtaji focus kazi nshawa study I need to judge Mungu mpaji I just wanna get PAID I won't let them check my ID Swezi kwa chake beside me na isika na kitu inside me Nina issues in my head So I keep my eyes open wanja vita hauna excuse Jichimbie kaburi uone nani ateku rescue Tenda wema hisa yaru sisubiri neno thank you to not tempted to Meza ikipinduka tuiko kwetu Money in the stock in my head This beat Dream kuwa top in my head Swez lala nina issues ime stuck in my head 5 AM niko macho nisha bounce kwenye bed I'm talking to God every time in my head Me na wanangu tuwe fresh tuwe pay Me na ishi future niko fast in my head Big dream kuwa top in my head
If you shall come back, I shall wasaga sana Love that he's the cool drop, yo yana lana Mana kila kambi, mina jichanganya Wishin fika leo, nlipa shindo jana Nena teza bana, mpaka kila bana Iwena jina lango, huku mjini bana Mina wana kisa nuwa njeza panya Cheki DMs, awa toto barbie mia Kina ofisho tona, that's another tona Mda mwingi, nipo kichwano mpati Mana nko business chati Waza ni vip na top is chati Tushe sabug mabati, savi wambuzi Daddy bati, wana ni taga Kaki, nkifungulia, they all is copy Doto ni nyingi ogopa All of my dogs wanna take a toka Hakuna kuchoka mpaka tupita na ototo na upenda kutopa Kiongea na mungu kichwani nice na nambia usechi kufoka I'm born in pendi kando sina gabando I gotta focus Dollars ime stuck in my head Swezi lala nina issues ime stuck in my head 5 AM niko macho nishe bounce kwenye bed Then she tells me lay down and she tryna give me head Oh lord
Money ime stuck in my head Big Dream kuwa top in my head Swez lala nina issues ime stuck in my head 5 AM niko macho nisha bounce kwenye bed I'm talking to God every time in my head Me na wanangu tuwe fresh tuwe pay Me na ishi future niko fast in my head Big dream kuwa top in my head